This is the boy.
Ladies and gentlemen, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on.
Pagna una telesa, una pendesa. Pagna una telesa, una pendesa. Pagna una telesa, una pendesa. Pagna una telesa, una pendesa.
My haters are running. My haters are running. My haters are running. My haters are running.
Tiene banco pa' mama. Just a tony a pano.
I want to this beat to come into this heat. I want to beat to come into this heat.
Na banja, na banja, na banja, na banja, na banja, na banja, na banja.
Masha mataba leo.
Give me umana leo. Na banja, na banja, na banja, na banja, na banja, na banja.
Telesa, una pendeza, paña una telesa, una pendeza, paña una telesa, una pendeza, paña una telesa, una pendeza.
Look, hey. Fanya kama unapendeza, tufanye kama tunongea mambo ya fedha. Ili goma likipigwa utacheza, kusupombe ziko juu ya meza. Hey, hey Mr. DJ, ili goma lina bang, lazima upige. Wasio tupenda, huku wasije, sabo tupendi, ndo tuige. Kwanza, msiki wao mechacha, sikia kwanza smell. Smell ya bapa, sindo ma master, mabingwa wongenye, mabingwa wongata. Look, so while we get drunk, so while we smoke weed. Lo niko na toto lina minyama nyama uwi. Lo tuko hapa na tunapari ya subuhi. Kuswe zopili hondo wa shaka tesubuhi.
Panya unateleza, umependeza. Panya unateleza, umependeza. Panya unateleza, umependeza. Panya unateleza, umependeza.
Yeah, I know you ain't believe it, but you're the boy on this one, baby.